Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunu. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa amajjii 30/2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 22/2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessuun Bafqaadu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee balaa xiyyaaraa as naannoo Waashingtan DC irratti qaqqabee godina Wallaggaa lixaa keessatti namoota nagaan ajjeefamuu isaanii waa'ee oolmaa paarlaamaa Itoophiyaatii fi oolmaa mana murtii akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akkan wajjiniin tursanuu isin affeera. Kan dursu oduudhaan garas darbina.
Aangawoonni Waashingtan kan federaalaa fi naannoo daandii balalii xiyyaara imaltootaa fi helikooptera waraanaa roobii galgala walitti bu'uu isaaniitti aansee namni lubbuun hafe akka hin jiraanneef hojiin barbaachaa itti fufuusaa dubbataniiru. Daandiin balalii American Airlines imaltoota 64 hojjettoota helikoopterri waraanaa kan leenjiirra ture immoo namoota 3 baatee ture. Xiyyaaronni lamaan jeettiin imaltootaa gara buufata xiyyaara kutaa Virginia Arlington kan jiruuf naannoo Waashingtanitti kan argamu Ronald Reaganitti dhiyoo ka jiru laga Potomac jedhamu keessatti kufan. Itti gaafatamaan kutaa balaa ibiddaa John Donnelly hojjettoonni yeroo haala hatattamaa buufata xayyaarichaarraa akeekkachiisa sa'aatii 8:48 irratti kennameef deebii kennaniiru jedhan. Donnelly akka jedhanitti walumaa gala hojjettoonni yeroo hatattamaa naannoo kutaa fi ejensiiwwan federaalaa irraa walitti dhufan kanneen 300 ta'an bishaan akkaan qorraa ta'eef qilleensa hamaa akkasumas laga cabbiin irra buufate irra turan. Hoogganaan kun akka jedhanitti halkan guutuu hamma kamisa har'aa ganamaatti hojjetaa akka turan yoo ta'u reeffa namoota 27 jeettii imaltootaa irra akka turaniif hojjetaa tokko kan helikoopterichaa irra ture arganiiru. Dhaabbati isaanii reeffa hanga yoonaa isaan dhaqqabeef qorannaa wal'aansaaf ergame qofaa ka gabaasan yoo ta'u lakkoofsi kun akkuma gabaasaaleen ba'an adda adda ta'uu mala jedhan. Qilleensiif dhahan bishaanii caccabaa xayyaarotaa bakka bakkatti ka facaase yoo ta'u yoo xiqqaate bishaanicha jalaa hanga kiiloomeetira 1 yookaan 2 gad dhidhimuun hojii tattaaffii barbaachaa wal xaxaa taasisee jedhan. Tuuta oduuf ibsa wal fakkaatu kan kennan ministeerri geejjibaa Yuunaayitid Isteetsi Shaan Doofii halkanni sun samiin qulqullaa'aa xayyaaronni lamaanis balalii idilee geggeessaa turan jedhan. Itti dabaluudhaanis samiin naannoo Waashingtan xiyyaarota daldalaaf maadhee waraanaa dhiyoo jirurraa kan ka'an xiyyaarota waraanaan guutamu waan baratameedha jedhaniiru.
Dr. keenya balaa kana ilaalchisee oduu booddee gabaasa dabalataa qabna. Amma gara biyyaatti deebina. Manni maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa barattoonni afaan dhalootaa dabalatee afaan biyya keessaa kan biroo akka baratanu labsii baasee rakkaasisee jira. Oduun kunis kunuuti.
Amajjii 21/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti walga'ii idilee kan bara hojii waggaa arfaffaa kan geggeesse manni maree bakka bu'oota uummataa karaggaasise labsii barnootaa waliigalaa ture. Barataa koree dhaabbii misooma humna namaa hojiif teeknoolojii Dr. Nagarii Leencoo waa'ee labsii kanaa miseensa mana marichaaf ibsa kan kennan yoo ta'u afaan dhalootaa akka bifa barnootaattis sadarkaa duraa qabee akka barsiifamu ibsaniiru. Afaan dhalootaa akka gosa barnootaatti kennamuuf afaan ittiin barsiisan ta'ee kan itti fufu hanga kutaa 8 ta'uusaaf kan murtaa'u immoo naannoleedhaan ta'uutu qaniiru. Afaan Ingiliffaa afaan barsiisuu ta'uun hojiirra kan oolu kutaa 8 irraa qabee ta'uu kan murteessanis naannolee ta'uu labsichi beeksisee jira. Dirqamaan garuu kutaa 9 irraa qabee hojiirra kan oolu ta'a. Miseensota mana maree daran kan irratti mari'achiise garuu kutaa labsii sanaa afaanota kabiroo barsiisuu ka jedhu ture. Kutaan kun barattoonni yoo xiqqaate afaanota 3 akka baratan kan taasisu yoo ta'u raawwatiinsisaa naannoleen seera baasaniin akka murtaa'u ibsee jira. Akkuma kanaan afaan alota tida balai afanota huji federala kesa kanta etoko afan biye kesa kutasa di hanga kudanit kankenna muta untuk amera kutan labsi kana manne mare bakka buota afan amarat tida balai afan oromo afan tigre afan somalif affar afan federala akkataan murti barakumala mafkul alama darb ittinka umsakan godateda kana ujirra olchu herifo yefamu akka qabu kantuqan misensonni mana mare gaafile kasaniru kanen kesa misensa mana mare gare mormitu dr ababaw dasalein tokkoturan gaafichaf debi kankennan dr nagari lenco labsichi hera walin mala wal semen ba'usa ifsaniru ethiopia kesat afan afur afan huji gochu sochinjiru hidata dinagde wayaa uma kajadan misensa parlama afanonni filataman kun biyo tohullatille kanen dubbatamani dajadan abinirra kamfilataman misensa mana mare dr dasalein canne gamasanin afan ittin wali galan kambiyo lesa labsicharrat ilajin kennamne ifjiran afan walitna mahidu barbaajisaa dajadan durataan kore abbi somuhumna nama ojif technology dr nagari lenco labsin kun wae sirna barnota kan ilallate damale wae afan huji federala miti jiran labsichi murtisa nanulef isusas tokaneru wutnen labsi barnota kan wali gala lakofsa kun asadi jaatami saddet mura kuma lamaf kun ator bataudan sagale mormi lamaf sagale callinsa kunanin sagale rajresan murtai rajechudan iskender freu gabasera
obbo branu addello commissionera olana commissioni mirganama etiopia taani mudama nijiru odu kona stojube
amajji digdamila mabarakuma lamaf kun ator bajechun har awal gai idle kan gege semanni mare bakka boota ummata etiopia obbo branu addello commissionera olana commissiona mirganama ma etiopia gochun mudejira misenso tabna mare ibsa kan kennan afia in mana mare tagasa chafo obbo branun ka imamton heddun adem sarat dorgo mandarbani jifachu sani tuqaniru mana mare ke sat misensa gare mormitu kantan dr dasalein canne gamasanin obbo branun barabuljinsa ihadeg ittigafatama olana fulatani kantajajilan taunsani gafi wala batau akain kasnef ilalsar abata san gege sani ratille ibagari intane akain finne yaddo qaban ibsaniru namonni mulinat siyasarra ilalcha wala batai qaban hinjirani jechunille gafataniru afiyai kata anta gasan ibsakennanin namni mudaman kun wogoto kudashanan darban umfadan ujigor seerarra akaturan eraniru obbo branu teenyan kan bekanta usani ibsani misensonni manamare kan nembronis ilalcha ittigafatama ittikenname yitu kan qabu barnotan qoppa mutanno hojif wala bajechudan deggirsa qaban ibsaniru commissionin mirgota namoma etiopia ibsabasen mudamni commissionera olana lakkofsa undefama labsi commissiona mirganama etiopia ibbalamaf kudan ibbakuda sagalif sagaltamilam labsi lakkofsa kudalama digdame afur barakuma lamaf digdamilaman kanfoyefan akka keyata kudan kudatokof kudalama rata ejiru tigegesama jeejira ibsi commissioni chakesetto bubrhanu adelo kanandro ittigafatama motumma daddara tajajila katuraniyoto Direktora Olana Wajira Qabeenya Kalaqa Sammu Itoophiya Ministeera Tigafataman Imma Kabineef Miseensa Kore Hojira Wajjiftu Ehadeek Turan Mudama Kana Laalchise Erga Kada Barsan Ittaantun Komishinara Komishinicha Raakeb Masale Haal Mirgana Mooma Yero Amma Biyyatti Keessatti Mul'acha Jiru Hoggansa Cimaaf Hojii Mirgana Mooma Bu'a Qabeensa Ta'e Akka Barbaadu Ibsaniiru Maqaa Komishinaroota Komishinichaaf Waayillan Saaniitiin Komishinara Olana Obbo Birhaanu Adeeloof Bara Hojii Gaarii Hawwaniiru
Ittihana ojira wachisa awajira walda ortodoksi Ethiopia kantura ni lumni balai makonnini. Malaka dorala milioni jaulta ukara seran ala gara kamole birati dabarsu dafi. Yalu dani himatamani. Dimisani erga manamurtiti ilalamatu reboda. Manimurti olalan Ethiopia dadachili data guya harrahida waggashaniti fi. Birri kuma kutanini akka adabamanu murte suisam. Abukato nisani obbo Yonas Zaude sagale amerikati himanijiru namottani lubabalai wajjinini wadlamafata fi sadafata ani himatamani hida wagga sadisti fi karshi kuma sadini akka adabamanu kani ifsani abukaton murticha ratti oliyanno iye fachud afi akka ademanu beksisu isani asmama wayyono gabase jiram yemmu gara odubirati idarbinu mo presidenti Rwanda Paul Kagame keka hal qalilla baha Kongo irratti raawwachajiru ilaalchise san irratti diyaate akka fudhatanu beeksisaniiru odun kunis kunoti.
President Paul Kagame Rwandan yoo walitti bu'iinsi uumameef qophee turte jechuudhaan Republikii Demokiraatawaa Kongo gama baha magaalaa guddoo Goma kamisa har'aa erga qabatanii booda riphxee loltoonni M23 jedhamaniif deggeessa kennan qeeqa jedhu fudhatama dhabsiisan. Gareen finciltoota M23 deggeessa loltoota Rwandaatiin torban kana gara Gomaatti ka socho'an yoo ta'u yeroo amma magaalaa guddoo kutaa Kivu bukaabuutti adeemaa jiran erga bara 2012 qabee walitti bu'iinsa jirutti taansee muddama guddaa keessa jiru. Rwandaan Koongoo gama bahaa keessatti tarkaanfii fudhatteef sadarkaa addunyaatti mormiin ishee mudatee jira. Fixiinsa sanyii Rwandaa booda waggoota 30 darbaniif kallattiinis ta'e karaa milishoota michuu ishee ta'anii jidduu seentee jirti. Biyyoonni hedduun Rwandaa qeeqaniiru. Jarmaniin marii gargaarsaaf gootu haqxee jirti. Biriteen immoo gargaarsa doolaara miliyoona 40 adda kutuuf doorsisaa jirti. Garuu haalli Rwandaa keessaa jijjiirame hin jiru. Maddi hawaasa siiviilii bukaabuu keessaa kan naannoo sana waliin quunnamtii qabu akka jedhetti kamisa har'aa ganama naannoo kaalaalaa jedhamu keessatti walitti bu'iinsitti fufee jira. Waraanni Koongoo achitti mormii cimaa geggeessaa waan jiru fakkaata jedha maddi kun. Kaka'umsa dippiloomaasii boodanaatiin ministeerri dhimma alaa Faransaay Jean Noel Barrot kamisa kaleessaa magaalaa guddoo Koongoo Kinshaasaa Goomaarraa gara dhiyaatti kiiloomeetira 1,600 ol fagaatee argamtu seenaniiru. Pirezidaant Feeliks Shisekeedii waliin wal arguuf akka jiran Presidentin Kongo beeksisaniiru.
Hayyee hordoftoota keenya akkuma oduu irratti dhageessan as naannoo magaala Washington DC'tti xiyyaarri namootan fe'ee bakka buufata xiyyaaraa Reagan National jedhamu qubachuudhaafi bu'aa ture. Xiyyaara yookiin helikooptara waraanaatii wajjiniin qilleensa irratti warra kutuudhaan lamman isaaniiyyuu laga Potomac jedhamu keessatti kufuu isaaniitiin kan ka'e lubbuun namootan xiyyaara lamman keessa jiran hundaa darbee jira. Dhimma kanarratti haala jiru nutti himuudha. Waayilli keenya Tigist Gammee bakka balaan kun itti raawwatetti deemuudhaan gabaasa qopheessite qabdi. Ittaanii dhiyaata.
Balaa xiyyaaraa kaleessa galgala roobii gara galgala sa'aatii 9 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 3 jechuudha galgala as Washington DC'dhaaf naannoo Virginiyaatti mudateen namoonni xiyyaara keessa turan 60 lubbuu isaanii baduun akka hinoolle gabaafameera. Xiyyaarri kun helikoopterii waraana Yuunaayitid Isteetsi kan namoota biraa baatee leenjiidhaaf deemu wajjin walitti bu'ee gara bishaanitti dhimmu isaatii an himame. Ana duubatti argitan kun egaan buufata xiyyaaraa Reagan International Airport jedhamu Washington DC'tti dhihoo qarqara haa jiraatu malee an jiru Virginiyaa keessa. Xiyyaarri sun as bu'aa ture an dhufaa ture immoo kutaa Yuunaayitid Isteetsi Kansaas jedhamurraa namoota 60 akkan jedhe fe'ee dhufaati ture. Buufata xiyyaaraa keessatti odoon ta'in bishaan argitan kana keessatti xiyyaarichi dhimmuun an himame kaleessa galgala. Gama kanaan an argitan bakka fageenya waan poolisiin karaa sana seenaa dhoowweef hin mul'atu malee kana duubatti balaan sun an dhaqqabee bakki bishaan keessaa amma namoota lubbuun isaanii darbe baasuudha tattaaffiin godhamaa jiru. Mukeen kana duubatti an argitanii amma tokko poolisoonni fi konkolaataan poolisii illee anuma mul'atu kun hojiitti jiran jechuudha. Amma ammatti reeffi namoota 28 argamu isaati an himame hanafanis lubbuudhaan argaman an jedhu abdiin hin jiru jechuudha. Amma tokko bishaanicha yookaan immoo laga kana isinitti agarsiisudha. Lagni kun Potomac River jedhama. Kutaa Washington DC'tii fi kutaa Virginiyaa waan addaan baasu jechuudha. Egaa xiyyaarri kaleessa asitti balaan dhaqqabee dhimme kun gara meetirii 2.5 gadi bu'eeti argamu isaa an hooggantoonni himanii as keessatti bakka 3 caccabee jiraachuu isaati an himame. Namoonni ammallee barbaadamaati jiran. Balaa waggaa 24 keessatti hamaa jedhame Yuunaayitid Isteetsi keessatti uumame balaa xiyyaaraa kanaan gadda itti dhagahame hooggantoonni adda addaa ibsachaati jiran. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp karaa miidiyaa hawaasummaa isaanii Truth Social halkan kun halkan hamaa ture jedhanii hojjettoota balaa xiyyaaraa qeequdhaan balaa silaa itti fanuu qabee jedhaniiru. Antigist Gammeetii Virginiyaa.
Ayeh, hordofto ta kenya tigisti asi gara studio ti debi udani ega achi debi tebo dammo wan hara jiru nuti mud afi asno wajinin jifti. Tigisti buwanti huma mebala gabisi sada gabasa keti alattimo wan nuti mtumaltu kwa waltu jiru wanaran.
Palega wan ergasi ta ekti darbu kiyandura bafkadu gabasa kiyara ta kanjele baka lagni kunitarga mu laga botomak laga gudada magala Washington DC Virginia laga adankutu fagenyi iyaru sungadi itti kesati bishanke sati dideme metra la modonta in wana on achkesata kasele gara kilometri la matuka shaniti ije chajiru ogesoni ratu je charan egan erga nachitwe debi isa ala maboda wan tota hala jururati demajir in case president in United States Donald Trump galgala guyakana kabiye kenya galgala ifsa kenaniru ifsa tani balada qaber lalchise kenan kanan why balacha qala wanto ta namota qequratti wonnti yefatan baye tujira isa kesa president isandura angora turan Joe Biden qeqaniru kesumau ulaga wantungun wonni bayen one trip gama tajajila gejibati nanjuru ministra gejiba United States katuran yero demokrato ni angora turan Pete Buttigieg ballesa gudda wajetaniru namoni san hoji kana filan sirri miti wanjiru dubataniru ega ifsa balla gara dakika 4 tamaturu Trump an kennani hata umale wan kun taun qabuture kanan bodas barango kiya wana kanade bi akan tane nan hojjedda jedan president Trump kanaje dan male namonni kan bekumsa kana walqabe te du bacha jiran ega gafinna hundumatu maltu wan kanaf sababa anjelu amma nan be ku dan barbada jiru ogesun nakka jedanitti ammatti wanni kana jedame addan ba hunjiru qillensi kalesa yero balansun ummametti ture balalidaf mijata ture protokoli wanne dano kanimmo wantonni balalin tokko dongo damin tura godamu qaban hundi lallamni wa hundi sirritu wan ture ammatti kana jenne wanni be ku no injiru jedaniru ega wal magala ifsa amma jiru fi wan hala amma jirun namonni tayyari charta turan jahadamni fi ogesonni hoji san hojjatan abbalali sa ture afur wal magala jahadami afur duun sani himame rajechuda wan amma mat jiru kana tayyari kun tayyara American Airlines abata jeduti Bombardier CRJ 700 jedama makansa ega an ufature Kansas kuta Kansas ra gara Washington DC ufature ega senatorri Kansas ra taan Roger Marshall karatanitin mati namutan bala kanan hubamani hundaf wajin gaddina gadda guddan tidagahame jedamera wanni biran annamuta baye gaddisisa jiru bafqadu warra tayyara san raturan kessa baye sani tabattota sport bifa ice skating jedamu skating gida malenni kuni cabbirra shololi wudan sporti wajjetamu ega kessatu olimpiki ganna winter olimpik ratti ambekamu tabattota santu kessa ture jollen umrin sani kuda saddeti gadita illa malle kessa turutu himame jechuda wanni jiru kana fakkata
ah baye ga di latigist ga kuwaite wan namagaddisi suda helicopter sana kesa mo kan turani namottan sadida sanis duani rojechu ga kawli galatte ega hordofto tagenya gabasni yedo kanaf kamnu kanuma borimmo wanittanu mo wanargamo mo sani esina galato mitigiste amma gara gabasa laike gabasa kenya ittanutti darbina garabiyatinu debisa godina wallaga anale adda adda kesatti ban kana qofa namottan saddeti ajefamu isa ni matini fi namoni ijan argansa gale amerikati himani jiru sai damto imma kana ratti gabasa qopesite qabdi walina wordofno
godina wallagalita ana qiltu karrat namoni nagan sadi rasa sarukta bankesa namoni lama battalumat lubundarbe jechun himani namni jiratan ana qiltu karrata usani himani fi sodane genye kiyaf jechun maqan sani akka himwam ne gafatan tokko mucakiyet najala ajjefame jedan
durani hidatu dem jarkun jela ma bulte ku abune dabe ingale edati muhammad ri abao be de jerani motori da vitawali kabani amma jira da mahidan amma se sabri de ga de edi de ga de mo isa ke sanga da durani ba kate tori ga di pije jarani timani ki hunani obole sa ji to muhammad ti gan boleh tipe mana pun kita kira ni amam mo mungkin kan yang tu bagai mungkin kan ni mungkin cipta kan mo amam mo jodoh tu kita deh internet tu bet. Atau mo itu matau jore ilmu tina nama lekat tina cipta jadu tina jere mo mana cipta.
Aje faham muka asanitif wan isamuda cuci ro enna ibsanis an mangudora kan negar garu muka aku terjerum.
Ini muka garu. Ida mana abgin kamu angka bagainya ini sama abgin jore tu majuranu utuh bak teul maga di tene utuh garu
Namni kamran acum jirata anakil tukarata usani himan obolis sani rukutamun lubun hafu himaniru.
Kita rukutam di muta kotoko tidak. Nama ima lama wai kandau nama oji lakura fiyabu jolino lejinino jadu. Ita no luwaman ima bako jidu de majrani kari kriya tuwela nima kabani ganja. Bapa pun di kita pun ni cara kita pun di tolpe oleh kita itu. Jole nama tadi, orang bukete rota ni, nama ni dah ni ros malu bulan ni dah ni. Nama ni tu kau mahu kuno maju cuma deh na walan ni tadi. Nih orang yang dah ribu ni lah. Ini mau jadi ni tadi boda jole macam ni, jole deh mama di jadi dah jadi mana. Tapi na walau kerja jadi mana ni tadi ni luar tu kau jole entah kau mahu bangga ber.
Namun ni negan maka orang ambil semua orang mau niat kini tu degar tu. Fannoo kennitu jechuun dargaggoonni bakka bakkatti lubbuun darbaa jiraa jechuun torbee tokko keessa qofaa godina Wallagga Lixaa aanota adda addaa keessatti namoonni nagaan saddeet ajjeefamaniiru kan jedhan ammoo jiraata aanaa qondaalaa ta'uu kan himan namni yaaddu nageenyaaf jecha akka maqaan isaanii hin himamne gaafatan kan biraan akkana jedhu.
Saditi oleh tu bank anak kita kan namanya curah rumah kalau tu curah wajikan dua juta cuma oleh tu bukan seorang yang bersama rumah si atau tak rakyat sebaya uti rakole hama tu jira awat ni kuni buna fajar cuti si orang sa buku file oleh tu kabat sudah dua juta curah sama malik tu binan si seni dekat tanjat curah kan orang bersama rumah dekat tanjat tu dah lupa sahaja orang jawa jira ni awat ni kuni akada tu orang sa tulir dua juta euro makan why ni atau tak nama curah kita itu awat ni nama orang bersama Mauro motivi la tutta motuma kana tutti motuma la tinga di dualesan ja solina bia ti kada ka bade potira manta walintani rakko jara kana ka safurani ipa ti kolani jara kam laman kan kana arara mani akka na kini bi ha rawasi jiro jirenya sa idilete akade bi uga fanna chu
namoni sagale america yad sani kenan kunnen sabab wal abde warana bulsuma ormo fi motuma giddut de majrun namon nagan giddut ajji samajru jechun komatani rum dimma ajje chakanarat gam motuma ra ifsa argachuf jech bulchinsa ana qiltu kharra godine wallagali tafi biro bulchinsa af negeni oromiyat guyot lamaf deddebs nebilbille debi argachun ndenye taus amandura ajje cha namota naga ilatsu Godina Ali Oromia bakat dadat matin midam tutafi jiraton himatan ratti kanandur sagalin Amerika kan dubbise dubbihima motumana no Oromia obbo haylu addunya humnoni negenya motuma namot nagarat tarkamfi himfuratani namot hidata worana bulsuma Oromo qabanefi logistiki kennani seran akket gabataman nitazsamu jechun sani niyada tamam gambratin commissionin mirgotna moma Ethiopia gabasa kurmana lamafawga kambrakuma lamafi 17 Torbi darbi kisah bahasin, nanu Oromia gudnale adada kisah ti, namun ni nagan waran bulsuma Oromo walin hidat akabdu. Nyatat ia setuf jicun, humnon negi nyamutuma tarkamfi ratf acun, namun ni duusani gabasa bahasi kisah ti. Ipsejram, halmo alfakatun, waran bulsuma Oromos, namota naga kaamule motuma walin hidat akabdu. Nidi gartu jicun, tarkamfi ratf acusa gabasa kana kisah ti, komishinichi erejram. Sabab walitibu insa waran bulsuma. Maromofi motu magidut de majrun sarbins mirgotana moma kakab yadissata u ipsera komishinich gabasa sagale amerikativ sahaydamto finfinirra
Aye kopin kenyataan kopi fayati kopi fayahar rakyat seti wajed ukuba vertigo yokan rakina maram merto ilal kise mari tasifame isinit yes. Nah jalannya gamadat imba kanarati dokter Bushahi kawajini mari tasifte tujura asih Cleveland Ohio ra itan isinit yes sina ukum nikum man niwanjer urajal kabu.
Vertigon yokan afan romotin lafan marton kamni mira ofinso cho yokan nanu yokan mo wanton nanu kinyajiran nu nanu Mira madali kama Kenya jekame wan kufuf jechajuru yokanimo gartokot wanjalani nutfakachufada vertigon. Higa vertigoni ufisa ukubi miti malato ukubila. Rako kama madali ego samuki nekesa yokanimo gurati nekesa juru kanakasisura jechura.
Madali kama Kenya kan ego gurra Kenya kesa jira jeru. Mewai kanat inno naifsa.
Madali kama kinya kan ego jerkawa gurakinya kesa egala gurakinya kesa kamoni semicircular canals jiraman wantota angraka bani akasumalde wantota kesa wanaka aga kamo kalseni kabani jo gurakinya kesa gurakinya dosari tirama gurakinya sa keso kesa kamoni kanadi fi akasumalde woroni kalseni kaban gafan matakini sa chof nukana gafa demu gafa dabanu kani sense gorani yukana mukubatani ergasa na ergasa muti kani ergamu jiru kanaf sirni madalde kama kenya kani egamu gerkamni saa kani egalu gurra kiesa egala kamo nikoni ergasa urani garasa muti ergu samun kenya mo ergasa na fuwe walitikindese kan gara gurra tedevisa kani mo gara serbleni kana kana mo gara samukini kambratle erge aka namni madali sa ekete balance sa ekete kasmas abi sa kana mo position sa ekete akademu akaujetu kende sujechura
gurri nukusa te jechun sa kana rati di bakaba
gurri kenya sa kuma balance ego kesa di dogu da kabu vertigon kuni bakramati kodamu isa gurra kesa yo kana mo samukesa ra paningil fatimini peripheral vertigo yokana mosa samun ala kambrani mo isa samuke sa ni yoroba ye kasemin kangura kinye ke sejuru gafa socho dosati akwan ufikine sochoneti erga soba fuyo tugara samuge sa nisuna ma rakoto koje churu rako ukubi gurake sa din yoroba ye mo kambaye bekama te namoni ukumni virusi te yokana mo ukumni gurati ninge yokana mo ukumni kambra gafa kabaman ukumni sun inflammationi navi gurakinye kese juru wati gafa umu ine kama navi sun gafa te kamu balansi sana kaya kajika mgo chunde nda yako vertigo na matifudu janda infarct kambaye bekama te kubi vertigo na matifudu sa samu alara ni samu keza hedu yumiti persanti dipema kofara
wala anza faya ansir rachunda nda
keye misa mukesa sakinya kumo yo tumari fata yo kanamo yo stroke ite yo kanamo rako kambra yo te misa mukesa akasumade misa mwala marakate bekuni negagara wari kat aga yo kanamo kastenis gura kesa yo sochon yo te manuvari ni aka mataki mito tebedo suno afkangar gara mo kanuko chunda nda mbira manaya alati afani gili fani epli manuvari jeru misu naka agan sochon yo suno kani bakate bebu gargara ya musa na nifoje sajechula na kwanka mbraimo minus disease kanjira mujra angalaan ura kenye kese jiru yorobai echula nkanke yote nyata ashabo hedunka mnanyachutin foya kori chota namne kani fincha hedu fincha wakangu nema taisan diuretics kanjira mu gargara kori choni mtikanaka kani madali gargara mekalizin kanjira mujra yorobai ye namne gafa dafa marto na makabu vertigo na makabu onna majera yofke sabaso ya mirata kima tagama sana kori chike nwile kumakana gargara yorobai hiriba gara fun yukanamo sporti madali nama jabesu yukanamo vestibular traffic njira mfayedamu nile akumakana nigari gara jechura ukubi vertigo kanaf
pakenya amanamni hankina iga okabu lafti iti marundanda akasu majuru nukubon atamitadabas
kegini sagadi buwe business ita udanda jonjesu udanda amani jonjesu yoroba ye samuna ma tiko aka shajaju far yoroba ye kanta umale lafani ama maru hakana mimira adunya nunana jistuti nama tifakachu isu nanda nikamperani yoroba ye namni gafa ukuba fa kenya fama kanaka seizure yo kanmo epilepsi jenu yo gabdo gafa jeramu namni ufu walala garu namni vertigo ne sakabe gafa la fam ni samaru yo kane mo gafa wanta adunya kuni pinna no fitet fakatu ni beka namni fo wala ge jechu namni vertigo kabo ijina male na masirba afan ingilfan ni stage mazderama gadal gal
Aye, sagalin Amerika sagantan afan Oromo kopi harap kabukanu marawa tawan wajin turutan yang tinggal tepatnya kopi Kenya boriti nemores dia nutip bakal jirta nutip fayata asin injena negatif bulan.